producer now. Mzee wa kupapasa mitambo South Coast Recording. Wapi kocha Raza Kisiwa? Salimia vijana wa Chimpopo, yani ya sawa sawa. Chana nae
moyo wangu wesi
jamani mweze numie
jamani tisampendi
bila kuachana nae
moyo wangu wesi sasa bora nitulie nivumilie majonzi kwani mimi na
asante sana vijana wa pwani, watoto wa Sultani County 001. Muko juu, muko juu sana. Wapikodi nitakupata, waulizi wamenuna ama ni sura zao ndio mbaya.
Wanitenda yomie, wanifanyia inda, anidhulumu mwenzie. Weli anitesa nyota, wanitenda yomie, wanifanyia inda, anidhulumu mwenzie. Kweli naona shida, mimi kuishi naye. Kwa kweli naona shida, mimi kuishi naye. Natamani Nimejitahidi kujitenga ili niwe mbali naye, lakini moyo washindwa bado wampenda yeye. Natamani kujitenga ili niwe mbali naye, lakini moyo washindwa bado wampenda yeye. Jamani mwenzenu mie kuachana naye,
moyo wangu hauwezi.
Jamani mwenzenu mie,
nela
kuachana naye,
moyo wangu hauwezi. Sasa bora nitulie, nivumilie majonzi.
Sana vijana Mombasa County.
Jama mimi sinjinga, mateso kuvumilia. Jama mimi sinjinga, mateso kuvumilia. Na yote ninayotendwa kuona nimetulia. Ni mapenzi mwenzangu ushapenda.
Nimenogewa, nogewa.
Jamani mtoto nampenda.
Nimenogewa, nogewa.
Mapenzi mwenzenu nishape.
Nimenogewa, nogewa.
Moyo ushapenda. Jamani moyo, moyo.
Moyo wangu ushapenda.
Jamani moyo, moyo.
Moyo wangu ushapenda.
Moyo, 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 moyo.
Moyo wangu ushapenda.
Jamani moyo, moyo.
Moyo wangu ushapenda.
Moyo, 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 moyo.
Moyo wangu ushapenda.
Jama mimi sinjinga, mateso kuvumilia. Jama mimi sinjinga, mateso kuvumilia. Na yote ninayotendwa kuona nimetulia. Ni mapenzi mwenzenu nishapenda.
Nimenogewa, nogewa.
Jamani mtoto nampenda.
Nimenogewa, nogewa.
Moyo, moyo,
moyo wangu ushapenda.
Jamani moyo, moyo,
moyo wangu ushapenda.
Moyo, 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 moyo,
moyo, moyo wangu ushapenda.
Jamani moyo,
moyo, moyo wangu ushapenda.
Wanaona gere, wanaona gere. Wasingepiga kelele
kumbe wanaona gere.
Ah, wasingepiga kelele
kumbe wanaona gere.
Wanaona gere, wanaona gere, wanaona gere,
wanaona gere,
wanaona gere, wanaona gere, wanaona gere,
wanaona gere.
Ah, wasingepiga kelele
kumbe wanaona gere.
Ah, wasingepiga kelele
kumbe wanaona gere.
Wanaona gere, wanaona gere, wanaona gere,
wanaona gere.
Wasingepiga kelele
kumbe wanaona gere.
Wasingetusema bure
kumbe wanaona gere.
Wasingepiga kelele
kumbe wanaona gere.
Wapi Kirozo family? Kirozo family ndani ya Vingujini. Salimia kaka Kai, vijana mwingi Kirozo. Asante sana.